wapi, moyo umekona. Unanifaa leo jana, na zinavyo sidi siku tazidi shibana. We ni fire, fire, fire. Watupe tu baby, how many you come, wanna fake it. Chumba ramba jokeli, nikupe dume tafeli, kijani acha.
Girlie, she dance in my summer, then I feel like soda, then I ding as a spa. Jolo mi jo, shika shika mama, shika shika kwenye moyo. Sometimes shika kibunda, kimisi mitoko.
Pale 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 dada, kelele sinaga dada. Pale 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 dada, kelele sinaga dada. Pale 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 dada, kelele sinaga dada. Pale 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 dada, kelele sinaga dada.
Nenda kama chapati,
chapati.
Oh, niende kama roboti baby. Oh, binadamu wako si dosari. Naomba tusache kusari. Misielewi hapo tu, sura unayo ni chura. Nikutunze madorari, dura, dura. Utambe viwanja kisura.
You only make me use my dorari. Kwichi kwichi silani, I saw Mekki and Gura Dada.